DutchMsafi.com.
Mafuvu Magic Finger.
Call my day. This is Atari. Atari 2.0. Deka Moji.
Mbona, kama unanitaka hivi Mbona, naza kukufata mi Naza kukwambia na kupenda sana Naza kukwambia tuende kwa mama Naza kukwambia tutaoana Naza kukwambia tutaishi sana Maisha kishua, maisha kingua Maisha kupika, kula kupakua Maisha kuosha vyombo na kufua Maisha kusema Utamchoka lini, utaniacha lini Mafanikio lini, utazaa lini Utazeeka lini
Kwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.